sister banyoma we bali kuwangulo lwanye echale inge chiloto laba mukama chitukirisa kulikira dala laba mukama chitukirisa kulikira dala
olimu wanguzi we bali kulwana mukama sanira kutenda bibadde byangu mukwano we bali kufuba uwanguzi kirabe kiveri mukama katonda muganda waffe we bali kufuba olwaleero lunaku lwa ssanyu mukwano katukusanyukireko
we bali kuwangula olwanye kusazisa banyoma we bali kuwangula olwanye echalenge chiloto laba mukama chitukirisa kulikira dala laba mukama chitukirisa kulikira dala
bazadde baffe bwe mudigida mutemubana musango okulabirira kiba kizibu nnyo mwebale mutamwekanya abenganda n'emikwano mwebale mwebale obuwagizi basobeza bangi mu butamanya naye era nemumala ne musonyiwa katusabe mukama katonda obuyinza addizeewo abantu museeno okufuna ginawo sitaana abantu bakowu mwebale mikwano
mwebale kuwangula olwanye kusazisa banyoma mwebale kuwangula olwanye echalenge chiloto laba mukama chitukirisa kulikira dala laba mukama chitukirisa kulikira dala
bangi besungo tuka kucholiko chino naye mukama laba walonze gwe yolino mukisa sanyu sanyu katusanyuke wamu nawe abagenyi bolaba base kululo tisanyuka ngate welumya bali kusoma mu byafayo
we bali kuwangula olwanye kusazisa banyoma we bali kuwangula olwanye echalenge chiloto laba mukama chito.